kula. Ona penda kula.
Kutoto toto ni kama kuwin loto.
Waite wote.
Waite
wote. Waite wote. Waite wote.
Waite
wanione. Waite wote.
Waite
wote. Waite waite wote.
Waite
wanione.
Hamuti, mmekutana na malaika. Mwagamani, aloki, mmekutana na malaika. Ula, naona kama wenge, 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 paka mwisho. Ula, watu tupo yente, 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 paka mwisho.
Kiboko, nina wakumesha mpaka olomba, sorry, samahani. Umoto, nishawasha sasi juu ya taezi, imani nani.
Wanapenda kula. Unapenda kula. Wanapenda kula. Unapenda kula.
Waite wote.
Waite wote.
Waite
wote. Waite wote.
Waite
wanione.
Waite
wote.
Waite
wote. Waite wote.
Waite
wote. Wanione.
Te wanione.
Waite wanione.
White tail.